Ki sakafu ala yamde joy witere ke mintaji chapande tati dande studio kalangu ketiniro kibaruji mod fulfilde Omar Hama janganto do masinaje den gonde Mustafa Ayuba nani ko emajim en kala ewi deni ano nyaw gertode bangi der region tawa e nyamei o fidu no do e jewtinede yerno minister hawjinde filla durgol famtini kenga wakati nodduno hokkobe habaruji mbiyeni be juude mun taba der fi jande ni share kawri hande subana do der nyame gam bat hebande chalaade chadale tawade der jande Niger onnan ko secrétaire général Sina Seba Famini hande yewtere meden pindino yatana halu noyi leñi tawade der bankilare njoddori le jam e seyo kori jamirte ma yerno kalirno den don der nyamey nyaw gortode bangi der wuroji kedule departement mo Bouza region tawa kamju e der bangeje godde don der nyamey hantode dubujinaaji didi eno gaaye didi minister hawjinde filla durngol andini e wiide ko fi on don jewtinede yeruno docteur Abdou Isiako duwan directeur kawjido filla Sarusi witiner der minister on famini bandirabe ambe television tenere
Teikaki ami mboli tonde region zender wala tu inyewu endan wangi. Dene choto gerore o endan halay gonga. Hana magaria utukiri. Nigeria oye sodo de gerore de endan. Wakati minke uno haboru bangolo rabu gu endan tombuza minani kodo endan guden to gerore mareti rabu nyewu endan du wangi. Gerode ujunere kan en tawa no marato gerode de enden du fut e barama laso e joy lewru december itani du ujuna di laso e didi basora der huber nyame de enden tondu rabugu enden wangi gerode ujunere e kemenay kan en barato illa rabugu tabintina perfe buza hadi adananna na wurtinde gerode jawle do nyame du lawol gotul gul du ina
wulay dan nyame
Nanimbi en nayi leru janvier hitande funa nyalande no itanane leydi adunaro ganjangi gol wuybe wumbe e bindol mudum o batudu wada kena gam battala e jande wumbe de heba hokke nafaka yade to nimbe be jide mbela dun en don do wadi nimbi en der andi nore handen subanande fedde leydi adunaro hawjinde nimbe wumbe andi nir holli kon hani tabe be wumbe kebanama yottade e bindi mabbe bi'etedi braide ba ko ni mbi'en fedde leydi adunar hawjinde filla hakkeji bibbe adama be tilsini dun du wumbe wer wobbe ngala no jotti e di bindi dum don haani be ekintine do filla windugol do masinaji dum ko hoytinan tabe e der jandeji mabbe yerno Mark Workman directeur kawjido filla fedde leydi adunar hawjinde filla mbi'en nimbe wubbe de fammeneri don der nyameni mbi hande no dum mabbiti hawri ter hawri tinde be fi juude mun tawa der filla jande dum du gam baddude hebande chadale tawade der filla jande Niger do enda mosola dum don do ardangal no minister hawjinde filla jandeji do enda der leydi meden Niger Sherif Isuf secrétaire général syndicat janginobe ligotobe der jandeji pamari nani ko Adama Mandomaj
cette réunion et l'occasion
o batu joda kalen hakuna amin no wada dabareji lobbi kebo do sadar maji di janginobe tawra wadi dubi e dubi janginobe ko daka golle hokke lamba golle warande jonini minon godi ko burata janginobe liggotobe o gine chapande jeddi gombe no jangina der leddi dum wadaini ganjomun deni hojama golle dubi e dubi no handi gomnati hokka jomun lamba golle gan heba jaki yeso min kaldan do sadar maji gududi gom musula hebo
voir ce que nous pouvons ajouter
nani bi l'école pamar indi tirado l'école inates e goybe ngari tawa kena le gallure ayaru o l'école du waylama e wartirede nokure to sukabe njangobe be l'écoleji mu mabba njangata dum du gambe kebe tokitade jandeje mabbe ba ko le rafke jorande nago don tawa yeru no Isa Zakariaou ardido o l'école inates mo nimbe e goybe famminiri bandi min Asumane Boubacar
der nokure ittanade feroobe gari waade do enna ayru jangirde tati kam min godi e der mu en wonano jangini lokol mo inates a gamsari ruwa lalata tanduna lokol damas jangobe keme jom e chapande jene e jeneo ka en tawada jangirde enden no janga tukabe rewbe keme didum e chapande jene e jetatum ka en tawada ma no wodi klasuji tati kebanadi ittabe jande lokol nabe nate lokol abada gara janga ekitade der majji klasu goto concert kan hauji fim idi itodu plan international janginobe sappo e dido e ballirabe en tatu kammin tawda klasuji sappo e joyi kammin godi ikka jiz kan wonno wallira har nyamdu cukabe nato lokol warde joni dum wala suka goto accude jande
nawon fa de ka dabanda
nanni biya renugal hakkeji suka no hunde non ko nimbe kani dawtanade yerno labi kite leydi Niger mbiri dum misali pide mabbe arto jande l'école der dubu jinaadi de sappo e goddu leydi Niger jabi wada jamde do filla jewtinaaki e jojjinde fedde hawjinde filla hakkeji sukaabe hano ko darta filla pide mun en don der l'école Yunusa Abdul Kader dum woni mawdo antenne mo region do sodo filla fedde hawjinde filla hakkeji bibbe adamaabe nani ko mi nana Hadiza Hassan
l'interdiction de
kadol tiol sukaabe jangobe der lokkol du yaadu yeso mawnu hebaanu har ko darta durude deranade hakke sukaabe do leedi Niger CNDH region doso fa warde hanne wala gaddudo woytaanu mudu wiude suka mudum fiyama lokkol na suka godon wi a jangino mudum fiidu lokkol wakkati warde wakkati CNDH meden gada yilar firtude ko himbe do hakke bibbe adama meden peccida be du habaruji fa janginobe no der meden gatta dane gonnati durwa kadol pidel der lokol tabbita meden gatti tammude du gonnati durwan janginobe do tanu lawol gul
so respect street
le wakati jangol don der Niger sukabe no kawra e nyawuji kewdi deni be ngala ibe deni gam hisinde be sukabe nyawuji wadi ko ardibe loktoroje no jamira innirabe sukabe no madam kaka Aishat kawjido filla hokkugo labaruji der loktorore ngingimi famenere bandi min gidi Abdurrahman
enzu lokacin sanyini
yana wakati pewol himbe tawa denne no handi hilnare wadi farbangere sukabe amin gam mura tanangube e nyawuji kewdi ko pewol wayi waddi dum wadi min gidi inna fu jogu sukamu hilnu fawoda hadado burtaki sukabe illa subana kadule pewol gala pade gala accire non dani be gattane kadule pewol tabe loti subaka nyaloma suka handi loti do lotide e diyan guldam na jemma diyan guldam wade suka on loti fa laba wattane kadule mum pewol deni suka accirama ni no yilo sai nyawgon nanga suka on waddana inna on jaki loktorore yahu warta nyande fu denni hawjo suka mum fa woda be gattane be kadule pewol be wata diyan guldan kan watta be kisa nyaw fuko pewol wawta waddi
ay mishi ruwan zahi ay mishi wanka
non ni bi en do ciudi ujunaji didi ngataadi der jungo gomnanti ciagal mabbal no kampani no komina kan der lewru mars dubu ujunaji didi no ga e go yaade kampani ora non le majji keme didi chapande nay e tati go alama no wontiri ni bawta mojjinede yerno jon andal do filla nyibdi haliri o wi lati say sedi kelama mawli Abdurrahman maire commune Arleta famini bandimin Musa Mamman keddo lamda demo challalol
har ko darta cuudi baale ko watta kanje ujunaji didi kanko minak accani gomnati der baale e cuudi didu ko watta keme didi e laso didi e tati fu kiddi no tefa samudi wakati min kebuno habaru majjum sai min ummi mine kawjibe fi no kuje de endan min yami nyanyambe fi nyibdi jaha darode baale e cuudi di endan gantay kaade anda denino wodi ko mojjine he majji imbe jodo buura amma ko be darobe garti taykaaki mabbe ki enden ni holli ko wala ko dum wawi wadude e nokkuje de enden accude himbe du nata buura der majje no farritidde non gar andaka wakkati fu de cuudi di enden bawi chaamudi
nani en kota tan ande region maradi to handen subana o dum fuddi ton bi en mabbitolo batula wal tatabal fuddugo limore bibbe leedi dum no o arrondissement non tawado der arrondissementji joyabe din yero no Issoufou Rabiou Mahamman ardido Sarous kawjido filla limore der region maradi famine bandi min dun tawa kenana hano ko watta tawe bibbe wuro be ngattama der filla limore de Mohamed Mamman yewtide makko
Do laabi siriyaade gaɗol limoore himɓe nder ko ɓooyata waɗooɓe natte ci'e e ko nani titta giiloto nder kominiiji cuɓaaɗi. Limoore nden en fuɗɗe. Min ngari ngam fantinde himɓe ci'e ɗen en ko wona no tefe nder gaɗol limoore nden en ndan. Ardiiɓe e haalooɓe nane fuu min pirtananɓe ko'e maɓɓe ko watta kamɓe ma ɓe pantina himɓe ci'e maɓɓe. Limoore nden nde fuɗɗaama to himɓe calo. Min cuɓike kominiiji gon ngam min tabbintina semme bawɗe ɗe min tawda nder gaɗol limoore. Cuɓaakiiji kominiiji ɗiidu dow no himɓe majji burdi e ndeenaaku ko tawa nder majji ɗum tuugi ko ɗi cuɓa.
Nonni mbiyen lattol baal kuppe leyɗe Afrika ko wiite chan ɗum fuɗɗoyta kene to enɗan Algérie nde joomiri Allahu Taala hewtini en 13 lewru janvier garoɗo han ɗum saabi ko fedde lattoɓe baal Niger wiyeteɓe mena a prim dillana kengan ɗo nder ñame yahande to enɗan Tunisie ɓe fande maɓɓe yottade nder gallure wiyetede Oran. Ɗum doni mbiyen en miccintinde leydi Niger tawa kenana nder ko wiite Pulmo Cameroun e RDC tawa nder e miccintinde ɗo ni ɗum ni ƴewtana hano ɓiɓɓe latoɓe bal ɓiɓɓe leydi ni e leyɗe tam fiyoɓe nder nokkunu. Garten e yewtere meɗen pindinol mbiyen gam wartirde jonde jam e potal caka leñi waɗi ko walde joƴƴina caka keri leyɗe tati. Anafisat El Wet ici ɗum woni conseillerje debbo non tawaɗo nder commune Bankilare to enɗan région Tillabéri. Kadendan o janguino nder l'école pamaro mo Bankilare ko laati leñi kewɗi kamɓe woni ko o hawri ton emo janguina. O fammini bandi min Isuf ile watti no jonde maɓɓe wontiri hakkunde ɗi leñi.
Potal caka himɓe leñi burɗi nder cakantarare warre kan woni ko wadde jonde lobbere e hakkillo fukkingo nder leydi. Leñi foti tawa ɗo Bankilare.
Leñi tawaɗi nder département mo Bankilare kanƴi goni Keltamachek. Bellaɓe nonni fulɓe larabuɓe jarmaɓe gurmankoɓe e hawsankoɓe go ɗi leñi handen tawa nder leydi Bankilare.
He giɗe maɗan Nafisatu ɗum mo woni daba jonde lobbere nde enɗen caka leñi ɗi.
Hannden jonde lobbere wonde hakkunde leñi tawaɗi nder leydi Bankilare no nder mum dewgal hakkunde leñi ko naati hakkunde maɓɓe e denɗiragal toolo gongal hakkunde maɓɓe e ballotirol e jonde jam wonde hakkunde leñi joddiɓe. Ko limtima ɗum woni dalilaji mawɗi ko waddi jonde lobbere hakkunde leñi joddiɓe nder leydi Bankilare.
Noy ɗum tokkira gam ɓeydude sembe jonde lobbere de enɗan.
To arande funi tawe himɓeɓe joddi ɓerde laaɓune no hakkunde moɗon ngam jomum ndeni wala mangu hoore no yiɗi himɓe no firti ɓerde mum he himɓe fuu to no waɗi fuu iri neɗɗo o wawta waɗane gacce go ko nawnata jomum. Gaɗa mum ɗo no nder mum ballotirol hakkunde leñi joddiɓe. Hannde neɗɗo heɓi batu noddi leñol gol joddi to batu mum wari faa wuro mum ɗum no halama teddene mawne ko waddata jonde lobbere hakku kune len joddiɓe.
Daane nde gattata yaade e leñi ɗi enɗan.
Noddoje ɗe goodumi yaago e leñi joddiɓe nder département mo Bankilare o wakkati yoni ko ɓe boɗɗoto huunde fuu ko waddata rafi narral hakkunde maɓɓe. Ɓe laato go'o ɓe ballotira dow. Ardiɓe dow nanga illa ɓe gomnati na laamiɓe finatawa ɓe gollida goonga dow fii laabi seri aji hakkunde leñi joddiɓe. Tam neɗɗo goɗɗo goonga tete goonga mum hokke mo wala goonga ngam ɗum no waawi waddi fitina mawɗo hakkunde leñi ko jonde jam hepporo.
Ɗo wonto kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde. Joni sa mbiye jaɓɓoɗon Asumane Shina wadda ko ɗemgal hawsankore yamde jeɗɗi e mintaji lasoji ɗiɗi e joyyi kirten to jam hirte
difa do radio alternative
lamba chapanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi FM zender
do radio gaskiya lamba chapanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi FM
maraɗi do radio sarawniya
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o FM kyota
do bonfeere fuuma lamba chapanɗe jeenayi e jeenayi FM studio kalangu.